Kingstar Kid, sipo napenda kubeni.
J Stereo,
she my love, 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 she my love.
Oh baby, me am ready, so sweetie, come my baby. Damu yangu na kisifia, nikiwa nawe najivunia. Nikupe moyo mkonge dunia. Oh baby, oh, oh baby, oh. Seme nini minaitikia, kwako huba nimeivamia. White color onyele India. Oh baby, oh, my baby, oh. Yako macho nanilegeza, wako mwendo nanimaliza. Nakwa chizi na pumba zika, na pumba zika.
She my love, 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 she my love.
Kumanisha nini?
She my love, she my love, she my love.
Kani futa moyoni, siku na kamba gani. Pobetis mapigwa pambio, siku za kwaya gani. Ma ex popote mulipo, niaje wata gwani. Kataza nje mwendo kumwaga ngantu. Ala kumwazenu squeeze na chapwa nkichelewa kuoga. Na chapwa nisipo maliza misosi. Na chapwa nikipiga gata kumoja. Na chapwa nkirudia pusa na soksi.
Kama nane kama dresa sijona shepo gyan. Nimefungo kama mbuzi jina bandragan. Bebe na maneno mawikwoli na sama an. Nibente ni mtachagua gal gal. Ala kumwazenu squeeze na chapwa nkichelewa kulala. Na chapwa nikijinyi waga mwenyewe. Na chapwa nikijinyi
She my love, she my love.